destination. Omi, City Roller.
And Beats Generation Music.
Yeah.
Kinachi.
Lelo di lelo, nimpaka wacha. Sono loba kunganda, ngaba tuma foni. Nino answer, ben shupa, echo mfwile. Yeah. 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 Piki opela na chimbi chadi da fie epela bantu na lelo na chirilai ni mpaka kokoliko isa kubola kunganda awe fie na muda beko so ayo amalondolo shi ya mailwa kachelo pan lelo ni lelo ni mpaka wacha sono loba kunganda ngaba tuma foni. Nino answer, ben shupa, echo mfwile. Yeah. 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 Echo mfwile. Tonight is tonight. Chirejila kwati ni last day, nangu kwati ni birthday. Kula bakwesti ya kupondi tien, jumpstart na bozi. Nitizi paka hawa, chirejila mpaka wacha. Nimo BMC, kunai as you can see. Iwe lelo ni lelo, nimpaka wacha. Tuno loba kunganda, ngaba tuma foni. Nino answer, ben shupa, echo mfwile. Yeah. 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 Echo mfwile. Shout out to all the DJs. DJ Romantic, DJ The Wondy, DJ Black Dice,
the Big Boss.
Yeah. YSC Nation.
Kinachi.
Zambi Stasia. Yeah.